Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Nuhun jiratu ogi jande gafanu hala Mamadou Sama Sibou Diam walisa krabe hedibe. Kebal idiam li kedde leedi ndi na heddi latade titalla mawka pelle ndokobe tawede fufu leedi do nuku jiddi mbern ka bilta ki be do to famule journal mede. Kabar wote ndugal sari ngal na hebbini halaji fa hande wattu mo yogobe wajimbini nda ite e jete wobbe kay beltanke dun sanne le yotre meden zoom sur hande meman hala ballaji di rewbe ngadon dirta wattu yangeji di ngon sembe kabaroji amen hande beta alkamsari noga di juin 2023 bismillah sakrabe bangal titala dokal i jam maliga men pelle kewde ndokobe i jam na le kedde leedi ndi kanon ima draji mabbe na famdani kasindine di nukuji rafika ki gollirdi na ngodi e wi dunke embe denno hono fufu botoji i jam hebirta le region gaji di embe dor ben sambini ngal do landul woni yamber nyaloma 14 juin yatanango ndokobe i jam le anardu lali tangara wonko hebe ne kedde fasango umar waygalu e alsisi
hebude i jam yudun titalaji mawdi le nokkule meden de dum wadi sukaabe jokkolbe nokku no dirta be yoroso kanye kajolo darni ton fedde mudum en no be dokkirta djijam
ne dolli se
waram hokkudo djijam am famo rana yonkiji abada mi hokka djijam am sabi nyalo mafuno kasindin da djijam abada hebata fe goto dokkoma dum mi de jogi do inde yimbelle nokkube si djijam meji kew kasindina do fu ana wawi imade so yottomi mi djewam djijam ko joomu handi mi dokka
mi mako do weli
djijam nyakata fe le sud doctoror segundu nan kon ko siaka tangara goto gollo le sud hopital gal no dirta yana korofomba to seguto hulitiri wite ka dum e tayde fo be jogi titallaaji no be kan haybirde dan do yiyam
on peut dire que
yam baabi wiire association ngaji kewdi yana wonde wadde imadaraaji fa hokka yiyam dum saatu gollidi fa yotto ONG ngaji yogaaji jaatu woni noddo be ngara fi yebu gollo reactif woni won titala mum jogi don
problème
le on do wattu fu humnibe kabar yiyam nokku no dirteedo kiita mbiyan jogi ton titallaaji mawdi andambe kabar cellal mbi yimbe be kan hokke ton hakkilaaji yalla no ngaddi do golleji ko way soptude yonkiji
sakraba tuta haklaaji mawdu kabar nyan banga bem am Facebook and Twitter fade jabuji mbiyan woten gor sarla nyande 17 juin 2023 mbiyan yaltine kambe kumani be kawara mudum be im kibini halaji mbiyan wotumo jinganobe ngal do gor seral holiti yitti sanne ko dum wada ko foron ini hono ko nande mudum kay wajimbini yudum itte e jatte sita sitibe wonko be nen kala fa sokko ko LCC
me jabini o referendum yalla wotingaaji warande wadeede ana heba wadre duddati laabudi ko nafal bibbe leedi fu dum ko holliti amir fade nodertene e réseau des jeunes leaders du Mali pour la paix et la cohésion sociale. Ayuba Maiga.
Referendum o kulleji kewdi ana li hem mine e fedde amende kamile jabani odo referendum sabi nyalo mo hande o leedi amende ana wondi fewde tidalaji kewdi wakati war jonka no mekani milde yarde yeso mine jikini jikelo bodu wede dum waran waytide kulleji kewdi
ngaddu e tawede fu amir en fedde nodirten la coordination des mouvements les militants du non holliti kan e jabne o referendum bakari danyugo kan yo neddo goto jaade le fedde nodirten front uni contre le referendum
l'autorité habilité
kana kobe jamirabe witaade na du yawtaade nyugal sariya o wana kanake lam hakundejo ono so dun horodo fu bettike wotiji referendum o mi fu min jihi dum heba wadde le ngalluje kewde hono kidal kan e banamba minen kan mi bawa fi tawrede daani e odo golle joddo sariya
fandene jabiji o referendum hokkete be pelle didi fu ana jodi domi jabi hollitedi
fayota nyande alal barande ben alqadara kambe wotube ngal do ndugal sarja woni tapantate jetti le temder ka do ben do kabaru kama beten kenya wonde kanko horojo age mustafa cisse dum wadi wat ko tala kuno ko nokobe kabaru bamako do ultivide jabuji hebete do ben aljumare kanko lal tangra tawantun wonko hebene kedda fo sango umar wagalu
la commission nationale de centralisation
fete humide kabaru wotiji di an landini hokkude jababuji di le di vote ngay di fur kanye yimbe le wotibe wattu jono le tiagal leedi wotibe le tem dara fu dum yi chapantati e jetti dum wotiji ngadi sappo jetti lewru juin hitan 2023 din way be ta do so jaba buji goddidi ngari kanye fa yotto wotiji di mangal paden be adi wadde mi wiyan min kokkan jaba buji di le wattu biya do e balde joyi no ta ile fu aljumaare warorde no gaytet lewru juin jaba buji kebe
23 juin 2023
ñande talatar nde mbiyon projet lulunde women tech waɗi mbiyon karutal famingol kala ko woni sariyaji pawiɗi bonandaji gartede dow ande kese ndenno yo bangal famingol ɓen semingol bawɗe sokoye fedde halnana en dow hakkeji sukaɓe sida cso ndenno ngal ɗo kawtal balɗe ɗiɗi laatiki sababu men kamɓe sukaɓe fedde halnana en ɓeydoro faamu dow haygol mbiyon ko wiyete plintereji hertanaɗi kala tomonte yo jara fasko itama to kedno fastango Ousmane Niall Boule e Alcissé
nde jande beydinan famu hawrudbe hen do habugol hokugol kabaruji bondi e bonnitingol kabaruji don holliti wiide Aruna Keita secrétaire général gollirde autorité de protection des données à caractère personnel
ngadi yiltangol kewngol fami jiida yimbe ngarbe hawrude batu o yalla mi keba hollitide be farati ko woni internet tafon kany dati kandi jokkere fa naba yeso sariya yimbe ngado be do hembe bonanda
Jelika Traore hawri e nde jande o holliti wiide o heɓi faamu caggal han fo hokka kabaruji lobbi e selde du yangol bindanɗe
min kam miɗe miila oɗo batu nafaamu ɗum ana momni sanne sabi ɗe ñalawma hannde o saabi internet teliŋaji kewɗi anaɓe beeme ande to yimɓe hewɓe ana suuɗo caggal comptuŋaji fa yetto helloji facebook ana winda to kabaruji peneji journaliste en ɗo nantinoɓe kabaruji nantinan ɗiɗo kabaruji peneji kamɓe ɗum tawi ɓe annda ɗum e haala pene
holitinde wiide hannde jannde hawrintini sukaaɓe jokkolɓe dokkoɓe kabaruji wonɓe ley baale société civile e baale sukaaɓe jokkolɓe faa yettaade sukaaɓe famarɓe
hono le mali mbiyon kadnaro ndu yambini ñande nogo e go juin mbiyon ñalawma hertanago gaaci ndenno ɗum ɗo waɗi wattu mo jeune en hewɓe mbiyon na hondi kabaruji musique lelliɗo rap RNB ka noon mbiyen kamɓe jimoɓe jogiti allaji andede caggal leydi ndi hono fof humtande hoore musique mbiyen kabaru gaaci mali hono ɓeɗo mbiyen artiste mɓe ɓerta andede ndenno Oumar Wagal wonko heɓen keɗɗan fof tanko kanko e sita sitiɓe
le duuɓi cekkitiɗi jimoɓe ana jaaha tan ana kewa le leydi Mali ndi si jimi kewɗi du ɓe gatta ɗu e tawede fo woɓɓe mabɓe anda ka fiile caggal leydi ndi kanko Fuseni Sissoko yomo jottino kabaruji andaɗo kabaru fina tawa du o wi ko laati sababu muɗum ɓe landinta kono golleji mabɓe ɗi gorri
ñolman hannden wala wawde jimi tan wonko tewte soni wala ni jommudu lalno taw ana jogi yimɓe bangge muɗum wawɓe faabada ɗum le jimi muɗum so a heɓi a itti jimon goto ɓe heɓaɓe yeɗogo adna fo yiya ɗum gas a wala ojjama wala foti indema yaata haɓata wone ɗu
sexirema Sissoko yomo jimowo o wiyomo andini ɗiɗo tiɗallaji hunde jaati ka wattu joni bawɗe on ko ɓe gala faɓe jiiya e tatteji ɗi furro
hono ɗi teliŋaji ana tiiɗi matede leydi malnin gaso wiyama itta kalis yoɓa vidéo ma yoɓa clip kalis muɗum ana heewi sanne saabu jimi hewde ana hollitida adna hannen ɗum wala jimi leydi Mali
kamɓe andanɓe kabaru fina tawa ɓe mbi wajibi sinani jimowo tawe ana jogui ɓattotoɓe ɗum kolloɓe ɗum ɗati ɗi nangata kamɓe hanɓe hollitinde ɗati ɗi du ɓe mbi jimoɓe jatata koɓe
yewtere meɗen lollidede zoom sin hannde miman haala mballaji ɗi rewɓe gaɗodirta wattu yangeji nden mbeerno so ɗum ɗo ne waɗe tan hakkika banggal mballa joni ɗum laatake goɗɗum kanko Aljawatu Kabi Maygaw ko heɓene keɗe fostango Oumar Wagalo
lamburuji na kurtunguji na yangeji goɗɗi fa yettoyo fesitama maydeji a tawan yimɓe alana mballidira ɓeɗo mballoɓe wakkatiji a tawan wona ko sabba Allah gaɗirta nde mballima fuu wajibi nde yetti ɗum hen fuu an du gartira fufota banggal rewɓe hono ɗum bankiji no ɗum laati joni woɓɓe du noddiri ɗum cele misala oɗo suka debbo mo noddiri fifi o walliri goɗɗo disaje kañi e bukoluji o wattile hen du jawdi ko yaata ujunaji capanɗe jeegom CFA wakkande yangge yettimo nde mo walli o tamo wala fuu ko jogi ɗum laatiki sababu du so haɓo waɗi hakkunde mabɓe kanko suka debbo noddirteɗo fifi o wi o totte ko walluno on ko fur giɗiragu mabɓe du haɗa ɗon an holliti wiide wona ko sabu Allah waɗiri golle o ɓeɗo yimɓele ana kewi gaɗoɓe ɗum nde dokki fuu fa totte dartata ko neɗɗo watta fuu tinno waɗira sabu Allah ɗum tan sakkititto
sakiraɓe pamiɗo kattani kabaruji am hannde miji toon tan no mbawa sar fof ɓen hettinade yewtereji siyo tamani dow application amen ɗum e siyo tamani banggal play store e seɗa yewtere meɗen magasin yewtere meɗen hannde yo banngal sukaaɓe nden yowi dow kabaru fisagol mbeen UNICEF wultiwiide ley hitaan 2021 ko ɓuri ɗumñaaji temedoro sukaaɓe mbeen fesaka ndenno yalla huncaande kabaru muɗum hoore ministére cellal mboɗi imadraji jaafoɗon ndenno jogiɓe hakkunde hitaande jogiɓe hakkunde lewru fayotaade duuɓi ɗiɗi ne haani feceede e banngal ñawuuji jogaaji kanko Fatuma Takkuju wonko heɓene keɗɗo fasango Aly Cissé e Sita Sidibe yo en ñalli jaam.
Pesugol mawngol waran laatade sababu pesude Fatima sukaaɓe keɓayno pesaade faa yetto. Ɗum waran laatade sababu ɓuytude ñawuuji maɓɓe ɗum renaɓe iwde ñawuuji kewɗi ɗum. Docteur Ibrahim Diarra kañum woni laamiɗo gollirgal ngal ɓe noddirta Centre National d'Immunisation le leydi amen ndi.
Les statistiques de 2022 pour qu'il y a 100
le kabaruji hollitaa le hitaande 2022 ko yaata sukaaɓe ujunaaji temedde ujunaaji sappo e nayi ko yowi wonko heɓa ka waɗa vaccine nde leydi ne feɗa maggal muɗum. Ngam e fii dabiri noon pesde suka fuu mo fottata dumde fatta yoɓe du sappo ɗiɗi nde golleji amen ɗi dabiri fof fiyama ko naari banggal jawɗi kan e dotere yala ɗi golleji an heɓa waɗeno nomo moyiri saabi le hitande 2021 ko yata sukaɓe ujunaji sappo e seeɗan wonko heɓa pesa le golleji amen
ɗiuaiaiaion
Suleiman Guindo jiltoɗo so ana pesa bankas to ka holiti weeli yonki muɗum fewde e golle o sanne saabi inniraɓe faa hemumen fuu waddi sukaɓe muɗum fa peese o holiti wiide ɗum waram latat sababu ɓeydude sukaɓeɓe peseteɓe le nokku o ɗum waram latat sababu du
actuellement les mamans
ko ɓuri hewde fou ina raɓ ana wadda sukalum en nde dokotoroje ɗen caggal liɓe tati fou yalla ɓe heɓaɓe peese watti meɗe wawi peste ko yaata sukaɓe temedde ɗiɗon e deɓe ma fat temedde nayon le lebbi tati meɗe wawi peste ko yaata ujunere suka le lewru fou meɗe peese ko yaata temedere nogae suka temedere sappo ma cafanɗe jetti fanɗe muɗum fou
pikkugol ngol ana waɗe kayi hono no hollitirale heeƴo kumaniɗo pesugol le nokku o tawede majju fou kanko Dramane Traoré laamiɗo fedde ne ɓe noddirta programme élargi de vaccination le laamu kayi to ka holiti wiide wom tiɗɗalaji ɗiɓe matata tum
au premier trimestre 2000
le lebbi tati arandireji le hitande 2023 mais wawmi peese sukaɓe cafanɗe jetti toon ɓe fe gotumi en heɓa ka tufa noon le dotorede mawne kayi le hitande 2002 ko yaata sukaɓe ujunere e temedde tato e sappo e jeegon wonko heɓa ka tufa caggal muɗum nde torraje hewɗi matama le golleji amen ɗi nde on wattino saabi nokkuji yogaji an toon ɗatti muɗum moƴƴa caggal muɗum motiɗi ɗime joguiɗi wawa dogudede laabi yogaji nde ne laamorde noon ɗum saabi so golleji amen ko naari banggal pesgol ɓe sukaɓe heɓa ka waɗata nomi moƴiri noon
tufa yetto dire ardiɓe janyel ɗiɗi ana wondi wadde toɓe imadaraji fa martina kumpa saraɓe nafa ko woni e pesugol suka muɗum fa sukaɓe pikke yalla eɓe keeɓa renede iwde ñawuji
arandire fou mais fi dabireji pammontunde miraɓe amen rewɓe kan e rewɓe fou nafa waɗugolngol pesugol ñannen mi fuɗɗigol pesugol min naati galle e galle mi peesi suka fou hanɗo peesede manen ka e dokotoro en halfinaɓe ɗi golleji wonko waɗi ɗum sara fou famɗo nafa ɗi golleji suka muɗum heɓama peesa
fedde UNICEF ne wonko waɗi banggal faaba muya fewde gouvernement leydi amen ndi yalla pikkirgay ɗi ana heɓe Clément Diomo kañum woni ardiɗo kabaruji ɓiliɗe cellal fedde UNICEF mali ɗo
mais taƴi noon dabiri honani pikkiri ittete leɗe caggaji nadde leydi meɗen ndi honani ne moɓirte patini bona ɗum caggal muɗum e fi dabiri kasine honane ni pikkiri hewtata nokkuji sa hen leydi ndi nokkuji to laafi deƴere mata sanne ga faamon le ɗin golleji fedde nodditen UNICEF tawi dabiri noon jaati wadde amen lanaji ko wawata nabde ni pikkiri kae doctore amen yalla ɓen heeɓa wadde ni pikkiri le ɗen nokkuji ɓe wadde amen kaake du ko famta amen moɓuɗe ni pikkiri patini bona
campagne arande pesugol ngol waɗi sappo e jeegom yaade sappo e jeenayi lewru juin laamu muti gawo menaka tawde ni kiidal kae nokkule kewɗe ɗe leydi amen di